NigerDJMixtapes.com.
Tana wiki mbili nisha misio nini ai wewe na mimi ni kama mtu na bibi na wewe inabidi tu nirudi maana limeshadidi
Cheki mtu wa mimi ulikuwa sira kwa nini kuna vile ukijaa moni pandisha dhidi ini yako ni yako ni yako peke kuna vile iliguza but sasa imelegea
nilikuwa nakushuku sana utatafuta mtu wa kupitisha masiku sai ona hata nilikuja na makutu kumbukumbu za magusu sijakoma na bado sijaipona
walinidai dai sezi like memory are you you are handsome kamoja kakasikia good maji haya kuzoleka juu ya kukufikiria ukinonja shata moja na zirai
tumerudiana tumerogana alikulia baba nikakula mori yake lakini
tumerudiana tumerogana nilimkulia baba kakula dagangu lakini usiweke mavudu za udu hapo du tumali umenifikisha muta nivunja mguu na niko na mushene ya tene morio wako munene ya linitumia picha ya magi
mamorio ni manyok score zadi shiro ni fosa nikalie kwa uso kiwande kwanza lini show mpesa pochi ndo biashara una zozo siku nje
kama kulala kwako na changu mini chako ata himali wa ukitaka neze wacha utakapo sema wapi hapo italetwa na paso usijali chombo chako neza kitolea jasho
ai giuka pass tulia ni kwenye shema single shop ukiumia neza punguza gas nina anse ya chuma ino shanga makutu ras
watu wawili wa mona na uchi acha na npea boost tunaanza new chapter tusha rudiana ini capture recapture uki mtu meafia tunabai kisha
tumerudiana
ataki advisenyu tumerogana ataki advisenyu alikulia baba nikakula mori yake lakini ataki advisenyu
tumerudiana
ataki advisenyu
tumerogana
ataki advisenyu
nilimkulia baba
kuzilika nipenda chicks nipenda tiger nipenda hizo hip six six kiwa bamba nipenda hii nipenda that slow but ende chop chop nipenda hii nipenda that slow but ende chop chop
kutade ina dudeda ninakana mwa anamba nala kutade ina dudeda ninakana mwa anamba nala
chaki chaki mina we tunadu the math sarenda kekova jo angusha mabitha baby si ubendova kwanza venye inafa ya tina chocha mina penda hiki fa ukidigi da digi da pale tu kwenye machuwa mina sikia sikia ni kama ni komandom saini ko zone mami zinga ni za chrome manzi unanibamba mahali nitachukua loan na kulamba tu pahali pale sehemu flani yani na utamwaga misi jui joni majigani nikimaliza utasema joni nani daddy hari craze ule boyo mashinani
mpenda mpenda kuzilika mpenda kitsa mpenda tiger mpenda hizo hit six 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 kiwa bamba mpenda hii mpenda that slow but yende chop chop mpenda hii mpenda that slow but yende chop
Ina tuteja, ina kana mwa, anamba nala Kutade, ina tuteja, ina kana mwa, anamba nala
Senipenda kuzi enda, inovateni mijikenda Mzabi bundo agenda, figa ni nane si utapenda Chorataba chiza penda, sita 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 enda Nakupenda, nitakupenda, maraka tano utani nitenda Fu yule chama vela,
Detroit
Tapamela, fu yule chama kwelo, usikomboka ita ya hela Fitu ni tatu, kusikiza msela Kuna ndovu, kuna matope, zikipatana ni nasi
Nipenda kuzilika, nipenda kicks, nipenda tigers, nipenda hizo hit six 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 kiwa bamba Nipenda hii, nipenda that slow but yende chop chop Nipenda hii, nipenda that slow but yende chop
Kutade, ina tuteja, ina kana mwa, anamba nala Kutade, ina tuteja, ina kana mwa, anamba nala
Kutade, gani kia shuksha, sekete Aliomba sugar, shukrani pekete Shuksha, sekete, shuksha, pekete Logo kibuya na kuja, sekete
This is the Guru Detroit vibing your speakers
yo kuda ke jani ki asha sakate aliomba su
salasa ndio mimi nasikia knock knock come inside ndio yake ingia ili slide oops akashika rudi inside imezama usiku maisaka kuna sura jegi na safisha ina skinny deep binya anajita young rich na ako bila eyes don't speak mtu yake anakamchina tuanze ku dance katika kaleka dance unaipiga ta 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 niko konjana sezi maliza rounds tu niko na do moonwalk nikienda kwa dem
yo utake gani juu ya shuksha sekete aliomba sugar shukrani pekete shuksha sekete shuksha pekete dogo akibuya na kuja sekete picha na kuja tapiga sekete na pika na kula tapiga sekete na omba chanyaka sijue pekete na piga sherehe
nigerdjmixtapes.com
napenda kiro na wasendo nifike form lazima ucheze na gede kana shika kinjege missionary kimende niendelee nisiendele bila sidini ko depend bona sa uniekele nduru kipekee udakusujieke budako kampelekee acha sani endelee kelele makelele ninachezesha lele mangafi ndo zake pekee ile mchapo kongi maliza high five vile nina staga ninaishi high life pesa si za chama pesa ni za njama nyama 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 zote nyama
yo utake dani juu ya shuksha sekete aliomba sugar shukrani pekete shuksha sekete shuksha pekete dogo akibuya na kuja sekete picha na kuja tapiga sekete na pika na kula tapiga
Jani nduru niza kuaminika Jirani anateta venye mimi na ipika Tukianza round one tuende adi tisa Tunapiga singo zote mpaka katapila Na ilamba pole pole kama ameinama Anawika hari craze aki unanimada Ni jinda yangu kila siku anaitaja kwa mabeshte Venye mimi tuhumkata Seti kidogo vanua mdomo Mimi na wewe adi tufike kikomo Ni adi teacher leo na kupea msomo Telo master seke tena siki dogo
Yo kutake jani juu ya shuksha sekete Aliomba sugar Shukrani pekete, shuksha, sekete, shuksha, pekete Dogo akibuya na kuja, sekete Picha na kuja, tapiga, sekete Na pika, tapula, tapiga, sekete Na omba chani yake asijue, pekete Tapiga, sherehe, malizi ya na sekete, sekete
Leak, twende
Black Market Records
You are rocking with the music guru D-Troy
My heart for you, do, don't die, don't miss. If you leave me, I will cry. The earliest for you, I sing, 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 I sing, yes. My love for you, big, bigger, biggest. My heart for you, do, don't die, don't miss. If you leave me, I will cry. The earliest.
Make you dance pole pole kwa kitanda ngoja mimi nikupe ndo my mango chocolate my sugar kwa kikombe usijali waita leta leta waita ushereke na kuweza futi na for you I see ni da leta mchezo ni koradhi la lenda ni mnifunge see you spit the my we jump in the fine face ni Kimba kuta nito menye
My love for you
IQ mbona una speed kwa spoon before scoop hipo nduki na risasi tatu mbona sauna ni nyima na tenisha kwatu ugali ketoshi kwa sufuria zingwafu mbafu nyotumbilu kufa shingo kavu ikiwa tamu na iko dhau tena unaiyo unaipachika mapema kiterere nazama na ndenga naipiga na saba six nema
saba.
Nafika home
nilikuwa kwa bed
hadi bed
eh bebe bed kwani kuna noma
no umelewa
sijalewa
umelewa
mimi sijalewa
basi niambie perfume gani unuka harufu ya chrome
acha maishi bora sijakuomba pesa ya kumochoa naweza tu vile na dice niupiga wera poa
I am sick of this I thought utatulia nikikoa
nikatulia wapi si wende ulimba sharani sheria
akia nani na katumeja wale siski niliambiwa na mamori ule sumbuo simring na just single za mneti online kazama kwa ishi cheki sayo na kunya kuliko ngamia za isi
baby umeanza kunitusi
tena uwezi kunisho
umeanza urazi na una ganjineza tosha kuni please
kuku please akia nani sasa umeanza kukua mdip unajua predia mwanome uchukia hapo utakufix
utani fix dume suruali jiskwizi weni bitch
nani cha bitch
eh bitch usijaribu kuni seal
hapa kwangu teme kuingia kome chelewa ni six
na hapa kwako siko shule baby give me some
please na nakusho misi kudai dai zina siku dai dai tena
time time tina mina dai dai hella
kai kai you must be a damn damn fella
dai dai niga mini dai hard fella
aki dai dai zina siku dai dai tena
time time tina mina dai dai hella
Oh my, you must be a damn damn fella.
Die die nigga, mini die hard fella.
Baby boo, I'm sorry I'll never hit you again.
Why you lying? You promised to be a man, but you are.
Unajua na kupenda kora mingi ndio uache.
Unafika gama nane ama jumini mwanamke.
Mbona sasa urudi home siku komelewa
bu. So lazima nipige simu niambie ruhusa ndo nikate.
Okay okay, tuache vita tukwe kama the bahati.
Kifuniko ya glass ni rahisi kufungua.
Basi mapenzi ya kina, the wa Jesus wa mere.
No uanze kunililia hizo vako sitai. Hiyo sitaki.
Simba na Zuchu.
Uficha nani?
Pesa kushinda babako.
Kaskia vibaya uko kweni. Kaskia vibaya uko kweni. Kaskia vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
Kaskia vibaya uko kweni. Kaskia vibaya uko kweni. Kaskia vibaya uko kweni.
Lifika jiji nikakutana na kulako. Kaniambia kanivaa kwa penagi za mamako. Kisiri siri tukakutana kwako. Ni click click bang tujuu ya kitanda chako.
Hamna hela nini mnate. Seka nini unalipa madeni na puchi yako. Miaka ni 20 uko chini sitini na mneti unatuvunjia mgongo.
Ulinipaka chance na nikapita nako. Uliponipiga intro siku ya introduction. Anani finance na school fees zako. Alinipeanga info kwanza yesi babako.
Unapenda wa baba hune watoto wako huruma. One shot na kwani upindi utamu wanduma. Pesa ukute Kenya te Kenya sana. We rudi ukakunewa baba wa duruma.
Niko na pesa kushinda babako. Kaskia vibaya uko kweni. Kaskia vibaya uko kweni. Kaskia vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
Kaskia vibaya uko kweni. Kaskia vibaya uko kweni. Kaskia vibaya uko kweni.
Na jonasikia vibaya.
Mi vibaya.
Eh vibaya.
Nena zako.
Sinena kwenyu.
Kwetu wapi?
Kwa babako.
Misi kutusi lakini kuda dadeki.
Siku dharau lakini wudu ngandula feki.
Uso marangi ukoshua hau ni seti.
Cake and bake ni quality za fenty.
Chemi chemi za uongo. Story za jaba ndo tingize upongo. Ndo bebe kawale tikiza kamongo. Bari bari barabara bana maringo.
Ringo.
Niko na pesa kushinda babako.
Kaskia vibaya uko kweni. Kaskia vibaya uko kweni. Kaskia vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
From a far distance, niko na macho na mfinya itana. Akifika hivi ni majokes laughter.
Uongo na vile wewe kuwa boring kuruka.
Ukitaka kucheka si uvae baika. We mpuzi nisikio pelekwe na rada.
Iza.
Alafu na mpeleka kichom.
Akinga.
Unamtolea kimoshi kindom.
Aya.
Kiwake kiwake kimok. Anakupea down chini juu na back.
Ni racho ama.
News ameina.
Ni mkamba.
Uyo kwenza ndio tam kuruka.
Na mluya.
Anakulisha vyote. Unalama sahani. Unasikia buto meshiba. Beshte yangu kwanga bedi. Beshte, beshte yangu sunda velo. Beshte, beshte yangu ni wafuaka. Baridi kidogo dani la jaba.
Beshte yangu penda wasichana. Beshte yangu teka na bana. Beshte yangu penda jaba. Akipata kitemeo anaipiga sana.
Hari grez unajua siyo njagi madre.
Kuna jaba miu wanatukwa baite.
Na vile taxi nuboka nonsense.
Ndo ushike jaba uitaji license. Stata na gomba polite. Kavelo zirunde ndo socialize. Tei lazima ubaptize. Mzika ikiisha ikuje mara ya twice.
Beshte yangu kwanga bedi. Beshte, beshte yangu sunda velo. Beshte, beshte yangu ni wafuaka. Baridi kidogo dani la jaba.
Beshte yangu penda wasichana. Beshte yangu teka na bana. Beshte yangu penda jaba. Akipata kitemeo anaipiga sana.
One, one, one. Aru ya aroma, aroma.
miku kwa mambuzi. Tumba lifurisha lija juzi. Jajazi walisakio uzi. Wala chuluke mechaza kamuzi.
Keroma ke keroma. Kekuru kwewe choma. Aranai pizza nesota. Kibanda shusha setoka. Keroma ke keroma.
Duka ramadondo, jua kuna cheda kushiba ni nangano. Kata tano, kata kata kando. Lafuneza adisi ya supu ya matumbo. Leta tear gas, zunda kama mbili. Kama kuna tear gas, naza leta chili. Ovacado, lazime kue nitni. Leo nile siku mushu kuruka mwili.
Keroma,
uko, sufike hapa sukami hivi ndiyo. Kufika hivi naona meze mikrom.
Shots, shots, kopato.
Niko na marafiki dhana.
Dhana.
Wauko na pesa tena sana.
Sana.
Shida wako kazi mchana.
Hey.
Usiku wanalewa na kujana. Nikisikia fomu minakimbia. Shots unamwagia mapema na sana. Ukiona brana kupigia. Akiwa na kevo
pambe na jana. Hey, tushafika.
Utalewa anytime any day. Ogopa marafiki wa whiskey. Utazima by force anyway. Air Force 24 madiche. Pre-game tukiwa kwa highway. Unazimia kwa club. Kesho tutoe log. Tulewe again and again.
Tushafika.
Nimeipima, naona nikikunyima. Wekemba mali safi, situ kuzimie stima. Miniko wima, sijakuja na bima. Wambia sina kakitu, lakini niko na jina. Kani nyege, nyegeza, tamu koleza. Brenda teleza, wapi kwa meza. Denge pendeza, kia tutembeza. Tufu ni apweza, ngapi kachweza.
Niko itosu, cheza kwa mama bima. Alafu we unakafinya kama zima. Unaka a, unaka m, unaka imba. Ni my song, my sing, my singer. Shulta kahe, shere wa genge yende adiche. Sere kusere, tusimame. Sisi mambuzi, sisi mame.
Adikoroka kwa mame.
mate. Stima kuna ba lazima lazi wake.
NigerDJMixtapes.com.
Ni rombo ses jali kama weni wake. Aya tusakate, twende tukapate. Ndani apate si rahisi unipate. Alini tusijoni kanipata kwake. Ndani sake, yenda lifana demi yake anitake.
Ni kwa itosu cheza kwa mama bima. Alafu we unakafinya kama zima. Unaka a, unaka m, unaka imba. Ni my song, my sing, my singer. Shuza kahe, shere wa genge yende ya DJ. Sere kusere, tusi mame. Sisi mambuzi, sisi mame.
Nene kiroro wa mambie asome title. Muka sirika na toa rifle. Nifonye psycho na mini idol. Kabla alisome, anasoma signpost. Chain command na end around. Akifika toke, mambie azi round. Ay, koni ni kesho, tumefifanya so loud. Hapa kila mtu anafika anabao. Kipata natumia henye vitu za dunia. Napenda kumkamatia lafu wana miangalia. Kihiroshima ati tuko morokina. Aji wile miumpenda sana hapa kama utima.
Nikuwa itosu ucheza kwa mama bima. Alafu we unakafinya kama zima. Unaka a, unaka m, unaka imba. Ni my song, my sing, my singer. Shuza kahe, shere wa genge yende ya DJ. Sere kusere, tusi mame. Sisi mambuzi, sisi mame.
Yakama.
Mupenda gosho dokaji javali ya cardigan. Wengi enemy nam, moshi marashi nam. Jumanzi sina haimanishi nenda jehanam. Nina shanga, mbona ulioa mapema. Bato nina shanga, mbona ulioa. Yeah, to of all the men, si wendo lichagua fisi. Mkiko sana usitu involve sisi. Tuliko sana tu ya something fishy. Umibajero yangu misi ya ziwa muizi.
Inside kushoto makoshoto wapatoto na kameso. Itosho ni warembo wamekuja hiyo rasho. So tunashanga, sambono lio mapema. Si tunashanga, sambono lio mapema.
Dawari ni laki mbili na shere. Makali ni elfu mbili ati herimi. Heri ni chomeke maini yani herimi. Nisi wai punjika moyoni ati si. Amikari fiti spendangi maziwa mala freshi titi. Ukiruka mroto sruti. Easily to find readily ni city. Ulipua ish after mount kitty. Kelele za club utapata lini. Yani kelele za home unangam fiti.
Inside to short to mako short to wapato. So vitosho ni warembo wamekuja hiyo rasho. So tunashanga, sambono lio mapema.
Yeah.
Si tunashanga,
check.
Sambono lio mapema.
Yeah. Ushamari itabidi utulie. Achana na wasani biki yako jivunie. Tulikuwa mpia usikie ndo mushoe usilie. Lakini sainde unadai tukuaminie. Mbona sasa ata wezi enda klabu. Ona penye magoshodo wameja si moja. Kwanza venye wamo chosa indio zimeshona. Kwa ukitoka kejani wife anabonda.
Unaenda wapi na unarudi sangapi. Unajua mimi spendangi ya kinahari. Ukilewa sana Mungu atakula ani.
Ulimari mapema cheki si aki.
Kushoto makoshoto wapatoto na kameso. Vitosho ni warembo wamekuja hiyo rasho. So tunashanga, sambono lio mapema. Si tunashanga, sambono lio mapema.
Kulangi mboga, polisi, napenda manda.
Kidole kati kumbe ni lele. Haya basi katika songa kilele. Kata kipele hapa kata kidere. Songa tu mdogo usifo stingo ni tele. Misi simba umeshikwa na iyo gere. Hii ni kitumboga kwangu hii ni motere. Haya basi totere, haya basi totenge. Omekono vibe gang tumeshona vitenge. Kwenye na waroga nipe mic kapa ni gangi. Kata kama mobimba basi ngoma ipambe.
Kamu
movie teren teren. Ni weekendi shere shere. Ni mashuk shop kele kelele. Now just that club in kadere. Can case is my di kelele.
Take away treasury when the redeems ya kukwangu na kwa topless. Kifuwa kani flat kuvaa bra ni pointless. Bozi bado rende mute teach life lesson. Hey, mistake kukatia ngeos mmetoka same state. Kuleta side ni hard kuna match at stake. Manduru kelele yenga na G-Express. Ana overdo kelele jona die kwa next. States ya zipanda kakuna. Ali pass through ball kakurura. Nilikuwa simpa tulichunguza. Ina shoe wezi fit fit zinanuka.
Kamu viteren teren. Ni weekend ni shere shere. Ni mashuk shop kakele kelele. Now just that club in kadere. Kan kese ya zimaidi kelele. Keke huwa kelele. Se zimaidi kelele. Kelele. Kan kese ya zimaidi kelele.
Follow me, that's cardio. So I'ma need a galley with a body though. She say she like dancing, I got a pole. Whatever we gon' do, that's on the low. She my top shutter, I'ma lock and load. I'ma tour that body like I'm on the road. She can tell her ex nigga adio.
Tune kujakuzuza, neta pombe na boza. Na mango maza kina sinda, masaza kukuchocha. Bala fito bring wine, wine. Baka petting and wine, wine. I wanna make you mine.
Hapo kona msemzima German Shepherd Mercedes Bima Dishongepa na mini pima check. We unanipima na puma fake. Itina za tina zina buma. Ye cheza sama nkwe. Unadai ni chizi basi sema nwe. Cheza kama we, pusha kama we. Neza kamna we, neza kamna mboge. Neza kamna less. It doesn't matter nonetheless. Uzido rende.
Tumekuja kuzoza. Leta pombe na boza. Mango mazaki na sina masaza kukuchocha. Bala fito pe mwaini mwaini. Baka tetene mwaini mwaini. I wanna make you mine, mine. Mine to me and mine and mine. Bala fito pe mwaini mwaini. Baka tetene mwaini mwaini. I wanna make you mine, mine. Mine to me and mine and mine.
Baby come bring me water. Give me medicine make me feel better. Anything you need me get that. Middle finger to the haters. If you do me, I do you too. If you go give me, I'ma give you too. Baby, so wet like water. Baby, come do me better. Cause you're my, my love. Baby, come my, my love. Baby, you're my, my love. Baby, come my, my love.
Tume kuja kuzoza. Leta pombe na boza. Na mango maza kina sina. Masaza kukuchocha. Bala fito pe mwaini mwaini. Baka petene mwaini mwaini. I wanna make you mine, mine. Mine to me and mwaini mwaini. Bala fito pe mwaini mwaini. Baka petene mwaini mwaini. I wanna make you mine, mine. Mine to me and mwaini mwaini.
Black Market Records.
The way you you look rosy.
Black Market Records.
Sambono lio mapema.
katika kumbe ni lele. Haya bas katika songa kilele. Kata kipele hapa kata kidere. Songa tu mdogo usifostingo ni tele. Misi simba umeshikwa na hiyo gere. Hii ni kitumboga kwangu hii ni motere. Haya basi totere, haya basi totenge. Umekona vibe gang, tumeshona vitenge. Penye na waroga nipe mic kapa ni gangi. Kata kama mubimba basi ngoma ipambe.
Kamu viteren teren. Ni weekendi sheren sheren. Ni mashuk shop kakelen kelele. Now just got clam in kadere. Kan ke sezi maindi kelele. Keke huwa kelele. Sezi maindi kelele. Kelele. Ke kan ke sezi maindi kelele. Keke huwa kelele. Sezi maindi kelele.
Sign ya kuteka waitress shori wenda redeems ya kukwangu na kotopless. Kifuwa kani flat kuvaa bra ni pointless. Bozi bado rende mutage life lesson. Eh hey, mistake kukatia ngeos mmetoka same state. Kuleta side ni hard kuna match at stake. Manduru kelele yenga na G-Express. Ana overdue kelele jona die kwa next. States ya zipanda kakuna. Ali pass through ball mkakurura. Nilikuwa simpa tulichunguza. Ina shoe wezi fit fit zinanuka.
Kamu viteren teren. Ni weekend ni shere shere. Ni mashuk shop kelen kelele. Now just got clam in kadere. Kan ke sezi maindi kelele. Keke huwa kelele. Sezi maindi kelele. Kelele. Ke kan ke sezi maindi kelele. Keke huwa kelele. Sezi maindi kelele. Kelele.
Black Market Records.
Nimekuja kuzuza, leta pombe na boza, na mangoma za kina singa, masa za kukuchocha, pala fito pengwaini, waini, waka tatene.
Tryna follow me, that's cardio. So I'ma need a galley with a body though. She say she like dancing, I got a pole. Whatever we gon' do, that's on the low. She my top shutter, I'ma lock and load. I'ma tour that body like I'm on the road. She can tell her ex nigga adio.
Tule kuja kuzuza, leta pombe na boza. Na mango maza kina sinda, masa za kukuchocha. Pala fito pen wine, wine. Baka tete nye wine, wine. I wanna make you mine, mine. Wine to me and wine and wine. Pala fito pen wine, wine. Baka tete nye wine, wine. I wanna make you mine, mine. Wine to me and wine and wine.
Simzima, kwa club simzima. Kuna tabu hapo kona msimzima. German, Shepherd, Mercedes, Bima. Dishongepa na mini pima. Check, wuna ni pima na puma fake. Itina za jina zina buma. Ye, cheza sama nkwe. Unadai ni chizi basi sema nwe. Cheza kama we, kusha kama we. Neza kamna we, neza kamna mbogi. Neza kamna less. It doesn't matter nonetheless. Uzido rende.
Tumekuja kuzoza. Leta pombe na boza. Na mango maza kina sinda. Masa za kukuchocha. Pala fito pen wine, wine. Waka tete nge wine, wine. I wanna make you mine, mine. Wine to me and wine, wine. Pala fito pen wine, wine. Waka tete nge wine, wine. I wanna make you mine, mine. Wine to me and wine, wine.
Baby come bring me water. Give me medicine, make me feel better. Anything you need me get that. Me do finger to the head that. If you do me, I do you too. If you go give me, I'ma give you too. Baby so wet like water. Baby come do me better. Cause you're my, my love. Baby come my, my love. Baby you're my, my love. Baby come my, my love.
Tume kuja kuzuza. Leta pombe na boza. Na mango maza kina sinda. Masa za kukuchocha. Pala fito pen wine, wine. Baka tete nge wine, wine. I wanna make you mine, mine. Wine to me and wine, wine. Pala fito pen wine, wine. Baka tete nge wine, wine.
Records.
NigerDJMixtapes.com. Download more exclusive mixtapes on NigerDJMixtapes.com.